I praise him like crazy. I wish you could feel the type of feeling that I'm feeling. Sihini mapenzi ananipenda na mimi pia na muenzi. Baba mwenyezi aliahidi kuni acha mimi hawezi. Somebody see how I'm praising my holy and see how I'm raising. See how I'm clapping my hands. I'm praising Jesus with a dance. Naenda chini na narudi juu. Feeling his presence, I'm feeling so good. Napiga kelele na nazidi tu. Furaha tele kwa mfalme mkuu. See how I'm dancing na songa mbele. I'm dancing on like I own the building. Kusifu baba, sina budi. Toka Kenya hadi Burundi. Raising his banner. Mimi naleta ibada. He's worthy to be praised, yeah. He's worthy to be praised, yeah, yeah, yeah. Now let the praise go up. Let the praise go up.
Let it come down.
And let the praise go up. Let the praise go up.
Blessings, no blessings, no blessings come down.
Habadiliki, yeye ni yule jana leo. Kesho milele, yeye rafiki kwa hali zote. Sifa zake zadumu tele. Napaza sauti, napiga nduru. Yesu ameniweka huru. Kila siku mina shukuru. Toka kwa giza niko kwa nuru. Nana cheza, cheza kama Daudi. Daudi, hakuna kubembe leza. Napaza sauti. And see how I'm clapping my hands. I'm praising Jesus with a dance. Naenda chini na narudi juu. Feeling his presence, I'm feeling so good. Napiga kelele na nazidi tu. Furaha tele kwa mfalme mkuu. Mfalme mkuu, yeye ni Bwana wa